juu ya mchulu bang na naraika senke senke kwani kuna ncheve nini shambeteng shambeteng shaila mbwa mazgwembe kwani ni malweze nini now you know now you know kunjaribu ni wrong now you know now you know kunjaribu ni wrong baby girl namtandia kama three oh no nafanya na pre boy child anadhani nimeti oh no nikamshobuda repeat as chicken prada boss chick na rambo ay anademi ni karama pata nengara form low ni kugwarwa ay styles ni kata usaba gala freak na najwa siwezi bo undercovers na mseti ya gapaka na dos malitifi unakuladi kwa choo mara that that amchizisha ka tap tap gala freak na najwa si jaipo undercovers na mseti ya gapaka na dos malitifi unakuladi kwa choo mara that that amchizisha ka tap tap juu ya mchulu bang na naraika senke senke kwani kuna ncheve nini shambeteng shambeteng shaila mbwa mazgwembe kwani ni malweze nini now you know now you know kunjaribu ni wrong now you know now you know kunjaribu ni wrong from your levy tulisema tutawachaga juzi haijaifika urafiki na walevi tuliwachaga juzi bado inafikaga codes pigwa round moja mos mos kinuta limbishwa jana kamboso pigwa round moja mo to before ngamuli safishwa gapro to gala freak na najwa si jaibo undercovers na mseti ya gapaka na doors malitifi na kuladi kwa cho mara that that na mchizisha ka tap tap gala freak na najwa si jaibo undercovers na mseti ya gapaka na doors malitifi na kuladi kwa cho mara that that na mchizisha ka tap tap juu ya mchulu bang na naraika senke senke kwani kuna ncheve nini shambeteng shambeteng shaila mbwa mazgwembe kwani ni malweze nini now you know